Pānui rua te kaumātoru. E te hunga e wehi ana ki a ihoa, whakawhirina ki atu ki a ihoa, koea tōra tau kai a whina me tōra tau, whakangungura kau e maharana, e maharana ihoa kia tātau mā. E mana ki mana, e mana ki te whare o iharai. E mana, e mana ki te whare o arona. Ka mana ki tia,
ka mana ki tia, e ia te hunga e wehi ana ki a iho. Te iti me te rahi ka tāpiritia mai, ka tāpiritia mai anō e iho. A kia kautau, kia kautau, tahi ko a kautau, tamari ki he mana ki tanga kautau, he mana ki tanga kautau nā iho ana. Te kaihanga o te rangi o te whenua no iho a ngārangi. No iho a ngārangi a era ngārangi ko te whenua i a iho a tue i a ki ngā tamariki a te tangata e kore ngā tūpāpaku. E kore ngā tūpāpaku e whakamoe me te atu ki a ihoa. E kore anō hoki te hunga katoa e heke atu ana ki te wahangu tanga ko mātau ia. Ko mātau ia ka whakapae atu ki a ihoa. Ia nei ake ake whakamoe mititia a ihoa.